Katunda yamanyi omukazi bwe yafanana ng'akemebwa ku sitaani ye Lusifa omujeemu ekitiibwa ky'ensi omutukuvu kye yatondera mu nnaku omukaaga bwe kyafiira kaseera Katunda yamanyi omukazi bwe yafanana ng'akemebwa ku sitaani Lusifa omujeemu ekitiibwa ky'ensi omutukuvu kye yatondera ku nnaku omukaaga bwe kyafiira kaseera bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira
obweyisaayisa Adamu ne Kawa gwabasanza ogusota gunne musisa gwakema bali wammane guyitiriza era gwabawangula kyokka ekyo kyali kyabutwa
bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira
yatambula mpola omukyala n'akinogayo kyokka ne walumbe olwo nno n'amegerera yeekweka kambabulire n'alyako ekibala n'ekisusa obuwoomi omwali bulimu
bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira
n'omusajja bwe yajja n'amubuulira kyokka n'amunyooma olw'ekyo kye yali akoze
Kawa Kawa ekyo kyokka kikyokoze
labayo nawe mwami ekibala kyayitiridde
bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira
Batimuka emiti walejiba tunduga yali mukama gatuse mulusuku lwe eddoboozi eryo nno lyali lyakabi era n'okufoolo ekikolimo kyali kyakufa batuta
bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira bakola kibi Adamu ne Kawa bakulyako omuti ogwali ku nzira Katunda yamanyi omukazi bwe yafanana ng'akemebwa ku sitaani ye Lusifa omujeemu ekitiibwa ky'ensi omutukuvu kye yatondera Munako omukaga bwe kyafiira kaseera
bakola
kibi kuliako omutyogo kwali kuzira bakora chibi adamu nekawa bakuliako omutyogo kwali kuzira